Yeah, I brought out the new member. Atmacha Bine. Jax is in the building.
Zlouder.com.
Nina Smoke. Get him.
It's a funny kind of intro. Sparks mining. Sakato. Kupala Kabubu. King Deza. Matcha Bine. Jax is in the building. Kabanda Kamulong Tan. Songa ushusha pela kufa Nima paya big time mzaifa Noma pleki ngati infa Zatu za saifa ngati ni plata Zasi ya history ngati ni kaja History ni pepe kale Femula pafoze ni nabila kale Atonchi uniga loki Nichini ngati ni mapikti Nika lapo batu wala pipi Ngani phone mulipe titi Besitu ngani sifi Ngani kemu ifu na titi No man and opine Fuza chema chapine Vena kamba sini na ponti Yani mafakti sini na nyozi Nima ngati bali na ndepe Beba si pompa
Manager's house music. Shutter. Oh yeah.
Exclusive to zlouder.com.